Shakiz Entertainment Records.
Not a baby. Hey, Lego.
I'm a Zambians.
Hey, brother Bena.
Umbebe we.
Ah, brother Bena.
Unchafe we.
Hey, brother Bena.
Umbebe we.
Ah, brother Bena.
Unchafe we.
Nani ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy. Kani ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy. It's better na kota chabe na nguvejini. Mamuna machila mama pretending. Wasi ya madam na bana. Woni wona na ringi umabu. Chikukanga kunizibisa kwa kuli familia yako. Olo chabe kubanzako. Bamuna ndimwe wasia nako. Inkani ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy. Inkani ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy.
Sexy before marriage it's a sin. Yambirida kunibarika ring. Uzaona maroboti ya zayaka na green. Na TV uzatamba iwe fusi kirini. Love na loyalty. Uzaona you the one that I need.
Sungani washe iwe Sungani temo ngabola. Brother Bena.
Umbebe iwe
Brother Bena.
Unchafe iwe
Brother Bena.
Umbebe iwe
Brother Bena.
Unchafe iwe.
Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy.
Inkani
ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy.
Kusaka kana iwe na mugeri. Kuchita give up bu iwe stueri. Kusunga mushe iwe mama. Chikondi kuwa mama nga sima yanya.
Hey, brother Bena.
Umbebe iwe
brother Bena.
Unchafe iwe
brother Bena.
Umbebe iwe
brother Bena.
Unchafe iwe.
Kani ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy. Inkani ya ukambani na imbelapo. Mastori ya ukambani na imbelapo. Suzani washa daddy.
Suzani washa.
Suzani wona daddy. Hey, brother Bernard.
Ah, okay manje na yo ndiwe che. Sister Bernard.
Shakiz Entertainment Records. Exclusive.